Iyi ni Radyo Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi, mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22 mu Rwanda ho turi no kuri FM 104 n'ibice bitatu kuri Facebook na Twitter, mudukurikira kuri @VOA radio yacu naho waisha turadio yacu voa.com ni site musanga ibiganiro byacu byose hano muri studio ya 7. Kubuhanga bw'ibyumba muri kumwe na Peter Handley, ku bugenzuzi bwa gahunda muri kumwe na Nadia Taha, naho je mwumva kuri micro ndi Jeffrey Mutagoma n'umwanya w'ikiganiro muri Sanga.
Muri Sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Buri munsi saa 10 muri Sanga, umuryango urengera uburenganzira bw'umuguzi mu Rwanda ADECOR uherutse gusohora ubushakashatsi bugaragaza ko abatuye mu mijyi yo mu Rwanda, by'umwihariko murwa mukuru Kigali, Rubavu na Musanze, ari naho hakozwe ubushakashatsi bugarijwe n'ikibazo cyo kutagira ibiribwa bihagije. Uyu muryango wasabye Leta y'u Rwanda ko yashyiraho politike inoze igenga imiturire, abantu bakabuzwa kubaka ku butaka bugenewe guturwaho, ndetse hakanarebwa uburyo abakuze n'abafite indwara zidakira bagenerwa indyo yuzuye. Wowe aho uri byifashe bite? Hakorwa iki ngo iki kibazo kibonerwe igisubizo? Umutumirwa wacu uyu munsi ni Bwana Ndizeye Damien, umuhuzabikorwa w'umuryango ADECOR wakoze ubwo bushakashatsi, uwo ni umuryango urengera uburenganzira bw'umuguzi mu Rwanda. Bwana Ndizeye, ikaze mu kiganiro muri Sanga hano ku Ijwi rya Amerika.
Murakoze Geoffrey, murakoze kutwakira muri iki kiganiro.
Mu kanya gato rero turinjira hagati mu kiganiro, ariko reka tubanze twumve inkuru duheruka kugeza ku banywanyi b'Ijwi rya Amerika irebana n'icyo kibazo twavugaga ijyanye n'ubwo bushakashatsi bwari bumaze gusohoka. Twumve icyo abahagarariye amashyirahamwe y'abahinzi n'abahinzi ubwabo bavuze kuri icyo kibazo.
Ubu bushakashatsi bwakorewe mu mujyi wa Kigali no mu mijyi yunganira Kigali ya Musanze ndetse na Rubavu, umuryango wa ADECOR wabukoze wagaragaje ko muri iyi mijyi hari ikibazo gikomeye cyo kubona ibiribwa. Ndizeye Damien, umuhuzabikorwa w'uyu muryango.
Mu mijyi kenshi abaturage bariyongera, ariko ibiryo ntibyiyongera. Usanga n'imyubakire yiyongera hirya no hino mu mijyi, basatira ahantu hahingwa. Uretse n'abatuye umujyi n'abari abahinzi ubwabo, abenshi bari guhinga bahingira isoko, bigatuma imiryango yabo yicwa n'inzara. Mu mijyi rero naho urabona ibiciro bigenda bizamuka umunsi ku munsi. Abaguzi nabo bafite ikibazo cy'iryo hindagurika ry'ibiciro ku isoko, kandi ari byo twiyezereza imbere mu gihugu. Muri ibi bihe mu mijyi nta makiriro arimo bijyanye no kurya, kubera ko hari abaturage benshi. Inama nagira bari abantu bava mu byaro baza mu mijyi, mu byaro ariho hari amahirwe ubungubu.
Ibyagaragajwe n'ubushakashatsi bishimangirwa n'umuryango w'abahinzi n'aborozi mu Rwanda Imbaraga, kuri Bwana Joseph Ntakiruta Imana ukorera uyu muryango, yumvikanisha ko ibura ry'ibiribwa biterwa hanini no kutegera umuhinzi uko bikwiye.
Umuhinzi uhinze dodo afite imiti bakoresha kugira ngo byere zinyongera musaruro, akeneye kumenya nihe nyongera musaruro atera, azazitera ryari kuri izo mboga, azarindira igihe kingana iki kugira amaze gutera bwa nyuma uwo muti kugira ngo azisoroma zijyane ku isoko, bityo wa muntu uzazirya azazirye zitarimo ya miti myinshi yatewe ngo bitangire bimwangize bimutere uburwayi bwinshi haba za kanseri n'ibindi. Umuhinzi rero akeneye amabwiriza menshi aturutse mu nzego zitandukanye.
Kugeza ubu abafite amikoro make batuye mu mujyi wa Kigali bagaragaza ko ikibazo cyo kubona ibiribwa bihagije kibagoye.
Turahangayitse, rubanda rugufi ruzarya gute? Ikiritwa imboga twajyaga tubona imboga za 50, ariko ubu ngubu za zindi twajyaga kugura z'ijana bahambira barakubwira ngo umufungo ni 25, ariko urabona ko abantu inzara igiye kubica heka rimwe ku munsi.
Mu mujyi yunganira Kigali yakoreweho ubushakashatsi naho abahinzi babo ndetse n'abaturage muri rusange bagaragaza ko batorohewe no kubona amafunguro ahagije, yewe ko n'imyaka biyezereza nayo batakibasha kuyiha. Aba ni bamwe mu bahinzi bo mu karere ka Rubavu na Musanze bavuganye n'ijwi rya Amerika.
Mbere muri Musanze ibirayi biguza y'amafaranga hejuru ya 450. Umuntu ufite nk'umuryango w'abana benshi urumva yarya ibirayi koko ni ugushakisha ibindi bintu yagura.
Abahinzi babihinze ni bake, noneho babahinzi babihinga muri rusange ubu nibo bafite ikibazo kubera ko nabo kubijya usanga kubijya bikomeye.
Kugeza ubu abakoze ubushakashatsi bagaragaza ko hari ibyihutirwa leta ikwiye gukora kugira ngo abatuye mu mijyi babashe kubona ibibahaza. Nibwo arandizeye Damien umuzabikorwa wa Decor.
Ku bijyanye n'imirire hari icyo leta yakora nk'imirire myiza, urabona ko leta yitaye cyane ku bana bari munsi y'imyaka 5, ariko itegeko ryagombye kureba n'abantu bari mu zabukuru badafite ubushobozi hejuru y'imyaka 50, ariho ubona bari mu mirire mibi babandi babura amaraso, bashyiraho itegeko rituma abantu batubaka mu nkengero z'umujyi ngo bubake bagenda hirya no hino kuko imijyi urasanga imijyi igiye guhura.
Abakoze ubushakashatsi basaba ko abahinzi bakwiye kwegerwa n'ababishinzwe bose bakabakurikirana bagasobanurirwa uko bakwiye guhinga. Madamu Beatrice Umukiza akorera ikigo cya leta gishinzwe ubugenzuzi bw'ubuziranenge ihiganwa no kurengera abaguzi rika.
Nkarika twebwe tugenzura ko imiti iri gukoreshwa mu gihugu yemewe gukoreshwa mu gihugu. Hari urutonde rw'imiti dufite rwatangajwe rw'imiti yemerewe gukoreshwa mu gihugu. Noneho izindi nzego dukorana nazo zigisha abahinzi uko ya miti ikoreshwa. Niba wateye umuti uyu munsi bakakwigisha n'igihe uzasarurira kugira ngo uzasarure bya wa musaruro utagifitemo bya bisigazwa by'umuti. Niyo mpamvu kujyanamo muri gahunda burya bifasha wa muturage kugira ngo amakuru ayafate kandi afatire rimwe.
Umuryango urengera abaguzi mu Rwanda ugaragaza ko bibanze mu mijyi kuko usanga ariho hari abantu benshi babavuye mu cyaro bibwira ko mu mijyi hari amakiriro. Ateko rigasaba abaturage kutihutira kujya mu mijyi kuko nta kazi gahari muri iki gihe, ahubwo bakagumya iwabo mu cyaro aho bashobora kubona imirimo yo gukora nk'ishingiye ku buhinzi. Asumta Kaboye, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Urakoze Asumta Kaboye kutugezaho iyo nkuru uko byari bimeze. Ni inkuru twagejeje ku banywanyi b'Ijwi rya Amerika mu minsi ishize. Bwana Ndizeye Damian, rero iyo nkuru ngira ngo wari wikurikiye ibaye nk'ikora incamake y'ikibazo uko kimeze, ariko dufite amahirwe ko uyu munsi uri kumwe natwe. Reka duhere rwose mu mizi twibaze tuti, ese ubundi ubwo bushakashatsi mujya kubukora byatewe n'iki? Kuki mwagize inyota yo kuvuga ngo dukore ubwo bushakashatsi?
Murakoze. Impamvu yatumye dukora ubwo bushakashatsi, impamvu ya mbere byaterwaga n'izamuka ry'ibiciro ku isoko. Noneho aho twabonaga ntaho iryo zamuka ry'ibiciro ku isoko rizagarukira kuko buri munsi ibiciro byahoraga bizamuka. Noneho tunareba n'ingaruka biri gutera abaguzi ku bijyanye n'ubushobozi, akenshi ko imishahara yabo itazamutse n'ubushobozi bwabo butazamutse ku buryo yahura n'ibiciro biri ku isoko. Noneho twajya no mu nkengero z'imijyi tugasanga abahinzi nabo nubwo bahinga ariko nabo badafite ubushobozi bwo kubona ibyo kurya bihagije. Niyo mpamvu rero ku bufatanye bw'umuryango mpuzamahanga witwa Ricorto hamwe na Kirimo Trust twicaye hamwe tutekereza icyakorwa kugira ngo hakorwe ubwo bushakashatsi, ndetse tugire n'inama leta icyakorwa kugira ngo hahindure imikorere mu buryo bw'ubuhinzi ndetse n'imyubakire kugira ngo ahahingwa haboneke ku buryo buhagije kugira ngo ubuhinzi bubeho mu buryo burambye kandi tubashe kubona ibyo kurya mu buryo burambye.
Mukanya turajya ku byo mwabonye muri ubwo bushakashatsi ku buryo burambuye, ariko reka duse n'abafata ku buryo bwihuse. Ntabwo ndi turi buje muri mu mikorere y'ubwo bushakashatsi mu buryo burambuye, kuko wenda n'abaduteza amatwi si bose bashobora kuba babyumva muramutse mubivuze mu rurimi rw'abashakashatsi, ariko ndagira ngo muse n'abatunyuriramo uko ubwo bushakashatsi bwakozwe gute. Mwabazaga abantu, mwagiye aho bukorerwa mushyirayo itsinda ry'abantu banyu, byagenze gute?
Murakoze. Akenshi twagiye tubaza abahinzi baturiye imijyi mu ngengero z'imijyi, bariya bagemura cyane mu mijyi, ndetse tubaza n'abari mu mijyi uburyo babibona, cyane cyane abahaha. Ariko noneho twibanda nyine cyane cyane ku mategeko ahari ngo turebe ese n'ayahe mategeko akeneye impinduka kugira ngo nayo ahinduke ajyanwe n'igihe kandi afashe ubuhinzi kugira ngo burusheho kugendana n'igihe kandi buteze imbere abaturage. Akenshi rero ibyo twibanzeho cyane ni amategeko ahari, amategeko ajyanye n'imirire, imirire myiza, amategeko ashyirwa mu bikorwa kugira ngo ubuhinzi butere imbere. Nibyo twibanzeho cyane.
Bwana Damian, rero uraza kunyemerera tujye tuguma dusa n'abanyarukira hirya no hino, kuko iki kiganiro ntabwo ari icyacu gusa, tugisangiye n'abanywanyi b'Ijwi rya Amerika. Nari mvuze nti mukanya turaza kujya ku byo mwabonye, ariko tubonye telefoni y'umunywanyi witwa Amizero Ivan ari ku murongo wa telefoni. Ivan, ikaze mu kiganiro muri sanga.
Murakoze.
Uherereye hehe, ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo?
Nerereye mu Rwanda, mu ntara y'Amajyepfo, mu karere ka Nyanza.
Komeza.
Murakoze. Ku bijyanye n'ibiciro, ntabwo ari mu mijyi honyine, no mu byaro byagiye bizamuka ku buryo bugaragara amaso ya buri wese. Kuko nka hano iwacu ni ubwa mbere rwose ibishyimbo bigeze ku gihumbi magana cyenda
ikiro.
Ikiro ni ubwa mbere mbibonye.
Ubwo mu ntara y'Amajyepfo ahagana heiva
mu karere ka Nyanza.
Inyanza ibishyimbo ni igihumbi magana cyenda. Komeza.
Ubugari nibwo nakabubona bugera kuri magana atanu. Ubwo rero nkaba mbona nk'abaturarwanda niba turi bugabanye kantite ibyo twakosomaga kugira ngo tuzabashe guhangana n'iryo zamuka ry'ibiciro, niba hari izindi nyunganizi zizagenda ziboneka, niba mu gihe kizaza tuzabasha guhangana n'ibizamuka ry'ibiciro, cyane cyane ku byo twihingira. Ubundi byakundaga kuba mu biturutse mu nganda, ariko ubu noneho ni mu byo dukura mu mirima pe. Igishoboka ni uko abahinzi bakongera umusaruro bakoresheje ikoranabuhanga mu guhinga, kuvomerera igihe habaye ikibazo cy'izuba nk'uko nguko, kugira ngo kino kibazo gito cyakemuka. Naho ubundi tutagize icyo dukora umuntu ku giti cye, ubuyobozi, imiryango itegamiye kuri leta, reka byazaba ibibazo bikomeye mu gihe kizaza. Murakoze.
Urakoze Ivan. Turi kumwe rero n'impuguke muri ibyo bintu, araza kudufasha tubwire imyanzuro ubwo bushakashatsi bwagezeho, kuko nibwo turimo tuganiraho. Ariko ubwo icyo kibazo turaza kucyane, kuko uravuga uti niba tuzakora dute, hanyuma ariko ugatanga n'igisubizo uvuga uti cyakorwa no gukoresha ikoranabuhanga. Ubwo turaza kumubaza iryo koranabuhanga niba nabyo babona ko hari icyo byatanga, ariko hari abandi babiri byihuse nagira ngo nakire. Eli Lucky Processor, bambwiye ko yagiye. Reka tujye kuri abandi. Serge Kaze mu kiganiro muri Sanga.
Yego murakoze.
Te muherereye he ikibazo cyanyu cyangwa igitekerezo?
Kigali mu Rwanda. Igitekerezo nge nari mfite ku bijyanye umuntu nari mukene yaravuze uburyo ngo hakoreshwa ikoranabuhanga mu kuzamura ubuhinzi.
Uravuga Iva?
Njye numva atari cyo gisubizo.
Wowe wumva byagenda bite?
Njye numva ikintu cya mbere cyadufasha ni uko Leta ibanza ikemera neza ko ibiciro byazamutse kandi ku rwego rwo hejuru, ikabanza ikorohereza abantu bagatuma abantu babona ibyo kurya, by'umwihariko nk'abantu bacuruza ku masoko aciriritse bakabakuriraho imisoro ya hato na hato ayo bagenda babaca ku ruhande ya hato na hato, barangiza bakanorohereza inganda zikora ibintu byo kurya. Urugero abantu bakora amafu, batunganya nk'imiceri, bageza imisaruro yabo ku isoko by'umwihariko mu mijyi, abo nabo bagashyirwaho inyoroshye mu gihe nyine harimo no kwitabwaho ku buhinzi kugira ngo imisaruro izamuke y'igihe kirambye, ariko byibura abantu ibiciro ku isoko bitari byagabanutseho gakeya. Nuko nk'uko nabitekerezaga. Murakoze.
Urakoze cyane Bwana Abandi Serge, cyo ni igitekerezo cyawe, ubwo nacyo turaza kukigarukaho muri iki kiganiro, ariko urakoze ugira umunsi mwiza.
Yego murakoze cyane.
Ye Bwana Ndizeye, rero wumvise bamwe mu banywanyi b'Ijwi rya Amerika bo bahise bihutira kujya ku muti cyo bumva cyakorwa, wenda batarebye naho simvuga ko batarebye ari ikibazo gituruka, ariko wenda ntabwo bahatinze cyane, baravuga bati icyo twifuza ni igisubizo kuruta kujya ku kibazo. Ariko ku rundi ruhande nkavuga nti byaba byiza kubanza kumenya uko ikibazo giteye mbere yuko kibonerwa umuti. Ubwo rero mukoze ubwo bushakashatsi, mwabonye ibihe bibazo, mwabonye biterwa n'iki?
Yakoze mu bushakashatsi bwakoze, ikibazo cya mbere cyagaragaye ni uko mu kibazo kijyanye n'ubuhinzi haravuga coordination, navuga nk'umuhuzabikorwa mu buhinzi watuma abahinzi kubita private sector, abafatanyabikorwa minisiteri, ku buryo bose bumva ko ari ikibazo kijyanye n'ubuhinzi no kubona umusaruro uhagije wahaza abenegihugu. Icyo ni kimwe cyagaragajwe, ndetse no kugira amategeko asobanutse agaragaza uburyo gushyira mu bikorwa iryo tegeko mu buryo bworoshye kandi mu buryo bwumvikana, kuko amategeko yose arahari, amategeko akoze neza, ariko ntabwo bagaragaje buri cyiciro cyangwa buri gifatanyabikorwa icyo yakora kugira ngo iryo tegeko rishyirwe mu bikorwa. Kandi ni byiza ko itegeko niba rikoze riba rikorewe Abanyarwanda, niba ry'ubuhinzi riba rikorewe abahinzi, ni byiza ko itegeko rimanuka hasi rikigishwa bari abahinzi kugira ngo bagire imyumvire no guhindura imyumvire mu kigo guhinga ndetse ubushakashatsi kandi bwarebye bijyanye no gutunganya ibiribwa no kubibika. Ese ni ubuhe buryo kuri ibyo bigenda byangirika hirya no hino? Uhinze wese, abahinzi bose bagaragaje ko barahinga, ariko umusaruro ukangirika kuva basarura kugeza ku isoko bigenda byangirika, ndetse n'iyo bigeze mu mungo na aba bakire tubona nabo barabyangiza cyane, ugasanga mu bimoteri byabo ibyo kurya biruzuye, ugasanga aho bajya kubijugunya za toni na za toni ziruzuye ibyo byatakaye hirya no hino. Ni ukuvuga rero ubushakashatsi bwakomeje kureba hirya no hino, ese ni igihe mpamvu twakwihaza mu biribwa hatagize n'igitaka, ndetse ni ikihe cyakorwa kugira ngo n'iyo mbyo ibonetse ibe yuzuye ibisabwa bishobora gutunga umubiri, bishobora gutunga umuntu atari ukurya gusa ahubwo harimo n'intungamubiri. Ibyo byose rero byagaragaye muri ubwo bushakashatsi, twakeneye abafatanyabikorwa kugira ngo ibyo bintu bigerweho, hakeneye amategeko n'amabwiriza ahamye kandi asobanutse nubwo ahari akozwe neza ariko uburyo bwo kuyashyira mu bikorwa nabwo ni ikindi kuko usanga benshi bakibonamo ari itegeko riba rita ibigenero ibigenero usanga wenda nka inzego z'ibanze bahinzi abahinzi bamyumvire ese bo bakora iki ugasanga bakibona mu itegeko icyo bakora kugira ngo hagire igikorwa noneho n'itegeko ukabona nta muntu spesifiki cyangwa uwo twakwita korodineti ibyo bikorwa by'ubuhinzi kugira ngo arebe umusaruro uboneke uboneka gute ibyo bibazo birimo ni ibihe ngo bigaragare ubundi hagombye kuba korodineti ibyo bikorwa ndetse akabigaragaza inzego zo hejuru ibibazo birimo hakabaho monitoringi na evaluation buri gihembwe noneho bareba uko umusaruro uhagaze uburyo n'abashakashatsi bahora bibaza iki gihembwe byagenze gute impuvumenti mu gihembwe gitaha hakorwa iki kugira ngo noneho turusheho tubone umusaruro uhagije muri make byo turebye nk'ibiryo bifite intungamubiri nyinshi imboga zera imbere mu gihugu ugasanga bariya abahinzi b'imboga wenda nabo twabibanzeho cyane usanga bo bafite ibibazo birenze kuko imboga zirera ni nyinshi ariko babura isoko ugasanga birangirika mu murima ndetse n'iyo byagera ku isoko ukabasanga barahembwa cyane kandi barasohoye amafaranga menshi ntibafite n'ububiko ku buryo murazi ko imboga zangirika vuba ziba zikeneye ububiko bishobora gutuma ziramba igihe kirekire nta bubiko buhari rero naho zicururizwa zihita zangirika ku buryo abaguzi badashobora kugura ibyamaze kwangirika aho rero hari igihombo ku muhinzi hakaba igihombo ku wikorera ajyana ku isoko hakaba n'igihombo ugicuruza uri udandaza mu isoko kuko nawe bimwangirikiraho agahomba niyo mpamvu rero ubushakashatsi bwasabye ko bumaze kubona izo ngaruka zose busaba ko haba ububiko bunoze kugira ngo ibyo kurya bitaguma kwangirika niyo mpamvu rero bwanasabye ko hakorwa hakubakwa n'inganda zitunganya ibyo kurya ziyongera kugira ngo uriya musaruro utaguma kwangirika ndetse abahinzi nabo bagafatwa nubwo leta yabatekerejeho ikabibaha hari gahunda ya nkunganire ariko iyo nkunganire ntabwo igera kuri bose ni ngombwa rero ko haba nkunganire ku bahinzi bose kandi bagahinga neza kandi bagafatwa n'ubuhinzi buri bw'iterambere ku buryo ibihe byose bagira umusaruro bakabona iyo nkunganire yo kubona ibikoresho bijyanye n'igihe kugira ngo buhire buri gihe babone ibyo kurya kuko bijyanye
ibyo turaza kugaruka mu kanya wenda ku byo mwasabye ku buryo burambuye ariko nkemerera nanone dusubire ku mirongo ya telefone twakire bwana Nyirimana Xavier ikaze mu kiganiro muri sanga
yego murakoze cyane
ye uherereye he hanyuma ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
njye ndi mu majyepfo y'u Rwanda mu karere ka Huye
yego
hanyuma ukuntu mbibona mu Rwanda hano mu karere ka Huye rwose niwako bari bavuze ngo hari uturere ngo nka Musanze Rubavu na Kigali ngimzari bikomeye cyane ibintu bihenze cyane Huye ho mbona bikabije Huye ibintu birakabije byayikubyeho n'ibintu byagiye byikuba na gatatu ahubwo icyo twasaba nk'abo bantu bashinzwe abaguzi nta kuntu badusabira leta ikaba yajya ivanaho nk'imisoro ku bintu by'ibiribwa bicuruzwa bituruka hanze y'u Rwanda ku buryo imisoro bayigoma na kuri iyo esase cyangwa ibikomoka kuri peteroli byazamutse bakuraho imisoro batugabanyije rwose wenda hari ikintu cyahinduka murakoze
urakoze Xavier mu kanya turaza kubaza Ndizeye Damien niba mu byo basabye n'icyo ngicyo kirimo ariko reka tubanze twambuke tujye ku wundi munywanyi w'ijwi rya Amerika aho bantegeye Inosa ikaza mu kiganiro muri sanga uherereye he hanyuma ikibazo cyangwa igitekerezo
yego mereye mu karere ka Rubavu hanyuma gitekerezo ntanga nubundi turifuza cyangwa se turasaba ko leta yacu leta y'u Rwanda yagira icyo idufasha ku biciro kuguhinduka kw'ibiciro abiri ku isoko na cyane cyane kubiribwa bakadushyiriramo nkunganire cyangwa se wenda bakagabanya imisoro leta yacu turayizeye isanzwe ifasha umuturage cyangwa se isanzwe igenera umuturage ibintu byinshi mu nyungu mu buzima busanzwe bw'iterambere no mu mibereho isanzwe ubwo twe twasaba rwose ibintu birakomeye ubuzima buragoye kandi hanze ahangaha n'akazi naho umuntu yaba akora kugira ngo ubone uburyo ujya ku isoko bijyanye n'amafaranga umuntu aba afite abashe kwihaza biragoye cyane rwose tugasaba leta rero ko wenda yagira icyo ikora ikagabanya imisoro ku bacuruzi cyane cyane bacuruza ibyo kurya cyangwa se byaba na ngombwa ikayikuraho muri ibi bihe bigoye turimo mu buryo bwo gufasha umuturage kugira ngo abashe kubona ibimubesha murakoze
urakoze Nosa abundi ariko wowe ukora iki niba wakwemera kugisangira na radio y'Ijwi rya Amerika kudusangiza amakuru
niyo nkora ubucuruzi buciriritse mfite depo y'ibirayi niko kazi nkora ka buri munsi
no kuvuga rero ko nawe muri abo bacuruza ibiryo muri abo bagena izamuka ry'ibiciro urimo
yego nanjye ndimo ariko mu byukuri yurebye ubona mu byukuri umuturage aragowe cyane muri ibi bihe kuko ikiro kibira turakigurisha 400 400 rero kugira ngo niba umukozi ukora akazi k'ubuhinzi ndavuga abaturage bo hasi ari gukorera 1000 gukorera ibiro 2 by'ibirayi tubiyeho ku muntu ufite umuryango w'abantu 5 urumva mu byukuri ntago byoroshye
Nese mwagiye mugabanya inosa ko rimwe n'ubundi muzamura ibyo biciro mukaduhura abanyarwanda bakarya ibirayi
murakoze cyane natwe ntabwo biba byoroshye urareba aho biva urajya ku isoko nawe mukuranga ugasanga urahenzwe ugasanga n'amafaranga 30 ungukaho kandi 30 ungukaho haravamo inyungu haravamo agutunga haravamo nanda gufasha mu buzima bwa buri munsi gukodesha inzu n'ibindi n'imisoro ugasanga rero ntabwo byoroshye bityo tukaba twasaba leta ko bikunze si twe gusa n'abandi ko yagenda yoroshya uburyo bw'ibicuruzwa na cyane cyane yibanda ku byo kurya nuko nyine twese hamwe bikabasha kutworohera
urakoze Nosa ugira umunsi mwiza
murakoze cyane radio Ijwi rya Amerika
Bwana Ndize Damye rero urabyumvise abo banywanyi b'Ijwi rya Amerika uko bavuze bwa mbere Nyirimana Xavier atariko se adekor nta kuntu yatuvuganira ikadusabira leta igakuraho imisoro burundu ku bahinzi ku buryo bazajya bacuruza ntacyo bagomba kwishyura hanyuma inosa nawe agarukana none ku kibazo cy'imisoro kandi ariko we anacuruza ibiribwa ati natwe nta kundi dufite tubigenza ibyo hari icyo wabivugaho
hari icyo nabivugaho cyane cyane kike kijyanye no kuvana imisoro n'ubundi leta y'u Rwanda yabitekereje kuko nk'uko nabivuze yashyizeho nkunganire kandi nkunganire yabishyize yatekereje usanga ubuhinzi abahinzi bagomba kunganiza kugira ngo babashe kwiteza imbere kandi bafite kongera umusaruro niyo mpamvu rero yashyize kunganira cyane cyane ku bijyanye n'amafumbire ibafasha kugira ngo babone amafumbire ku buryo buboroheye ikindi navuga ni uko ubundi misoro ntabwo ari ku kibazo ngiye kuvugaho cyane kuko n'ubundi leta ibitekerezaho kandi ikabikoraho
ariko umurongo wa telefone uragenda ubura sinzi niba ari hari ahantu uri cyangwa ari uburyo ufashe telefone wenda wagerageza kuyegera kugira ngo tubashe kukumva kuko turagenda tukubura
ku bijyanye n'imisoro leta hari icyo yabikozeho iha abaturage abahinzi nkunganire kugira ngo batere imbere ndetse babashe kuzamura umusaruro uboneka ari mwinshi njyanye rero no kwizamuka rikabije ry'ibiciro ku isoko icyo ni kimwe ariko ntitwavuga ko 100% icyo twagishingiraho dukurikije wenda iriya ntambara yo muri Ukraine cyangwa na COVID-19 nkuko benshi babivuga ahubwo na structure cyo twavuga icyo navuze kijyanye na coordination y'ubuhinzi imbere mu gihugu idakorwa neza kuko hari n'igihe usanga akarere kamwe kejeje ibyo kuri ibiribwa byinshi cyane ugasanga n'imbere mu gihugu tudashobora gusangira ibyo twejeje imbere mu gihugu. Ibyo rero ntabwo twavuga ngo ibiryo mu karere runaka byabuze kandi byabuze isoko, aho rero naho hakeneye ko leta yagira ikikora. Niba isanze habonetse ibirayi byinshi Huye bikaba bitariyo, ni gute byagera Huye igiciro ari cya kintu? Ni ukuvuga leta ikeneye kuba yagira ikikora ahubwo kugira ngo wa musaruro dufite imbere mu gihugu nubwo ari muke ari kugere ku Banyarwanda bose. Iki rero ndebye no kwizamuka ry'ibiciro rikabije nk'uko Sabio na Inesa babivuze, leta igomba guhaguruka ikareberera nk'umubyeyi ikareberera abaturage kuko izamuka ry'ibiciro rikabije kandi ntaho bavana, umushahara utazamuka bishobora gutuma ubuzima bw'abatuye igihugu butamera neza. Natanga urugero nk'igihugu cya Cote d'Ivoire cyashyizeho brigade polisi yo gukora inspection ku bacuruzi kugira ngo wazamuye igiciro ku buryo budafite impamvu abihanirwa. Niyo mpamvu rero nubwo dufite ikigo kizanywa no kurengera umuguzi nacyo cyatangiye ibikorwa byo gukora inspection cyangwa igenzura ry'ibiciro ku isoko ndetse bareba n'abashyiraho ibiciro ku bicuruzwa nabo bagombye kugenzura abo bacuruzi bashyiraho ibiciro bikabije cyane kugira ngo ibiciro bibashe kuba ku rugero rukwiye rukwiriye Abanyarwanda ndetse ntibigumize kuzamuka uko birakabije cyane. Muri make ku gisubizo rero cy'umusoro, umusoro urahari, hari umusoro ugora abacuruzi kuko amazu arahenze, nayo aho bacururiza arahenze, iyo nzu iba yishyurwa ugasanga iyo nzu ikorerwa n'abantu bakorerwamo rwiyemezamirimo, rwiyemezamirimo agakodesha umuntu agakodesha indi, ugasanga ni abantu batatu bakodesha inzu imwe. Ibyo rero nabyo bigatuma igiciro kizamuka. Noneho hakaba n'ikibazo nk'uko nabivuze cy'umubiko kuko badafite ububiko bunogeye icyo gicuruzwa utagenewe ibiribwa, ugasanga nabyo byangirika. Uko byangirika rero umucuruzi ntaba ashaka guhomba, ahubwo muri bya bice yacuruje aba ashaka kunguka menshi kugira ngo cya gihombo ataguma mu gihombo, ahubwo yirinde bya bihombo byatewe n'ububiko butanoze afite. Ibyo byose birarebwa ariko igitekerezo cya Sabio ndacyumva, ubuvugizi ni ngombwa, ahari ngombwa hagombye kuvanwaho imisoro koko kugira ngo ibiciro bitaguma kuzamuka. Aho rero ni ubuvugizi, kandi ubuvugizi turabukora, kandi ubuvugizi buhoraho. Icyo nacyo twatsindishe tuzareba icyo twavuga ku bijyanye n'ibiribwa, umwihariko ibiribwa.
Mu kanya turagaruka kuri icyo, ariko reka tubanze twakire Bwana Nibizi Marius ikaze mu kiganiro muri Isanga. Marius uranyumva?
Ego ndabumva.
Aho utuye cyangwa sahuri ni ikibazo cyangwa igitekerezo?
Ndi i Kigali.
Ubugabanya na radiyo ariko. Yego turakumva. Gabanya radio.
Nari gabanije.
Okay, komeza.
Icyo kibazo namva nabaza. Nk'umuntu nk'abantu bakuriye cyangwa bashinzwe uburenganzira bw'umuguzi, urabona ko ubushobozi bw'umuguzi bwagiye hasi bitewe n'uko ibiciro byagiye bizamuka. Ese ni ibiki bagiye gukora kugira ngo byibuze? Boma ntabwo ikibazo kiri mu ntuza mu mijyi gusa no mu byaro biriyo, kuko ubusanga tuvuga n'ababyeyi bacu usanga barira noneho cyane cyane mu ntara y'Iburasirazuba imvura yanze kugwa, abahinze byarumye, none uri kumva ko byahise bihuhuka nibyo bari bateze kweza ntago byabashije kugira kubona ubuzima bwo kugira ngo byere ese noneho ba bantu uri kumva ko harajya ku isoko amafaranga afite ntabashe kugira icyo amugura nk'umuntu uhingira amafaranga 800 ntago yabasha kugira icyo agura ku isoko kubera ko n'akawunga yaguraga mbere gasigaye kagura 1500 ese nk'umuntu ushinzwe abaguzi cyangwa uburenganzira bw'abaguzi barafasha iki abaturarwanda kugira ngo byibuza hajya akantu kagabanuka n'iyo katagabanukaho cyane kuko nabo urumva ni ikibazo kiri ku isi muri rusange ariko byibuza byere gukomeza kuzamuka byibuza bimanuka bagatora murakoze
urakoze bwana Marius Nibizi reka tureke bwana Ndizeye Damien agusubize yakumvaga
murakoze
urakoze Marius ku gitekerezo cyiza utanze nibyo ubushobozi bw'umuguzi muri rusange mu Rwanda buri hasi ugereranyije n'ibiciro ku isoko niyo mpamvu nk'uko twatangiye tubivuga inzego zibishinzwe zigomba kureba icyo zikora kugira ngo ibiciro bidakomeza kuzamuka kuko n'ubundi nk'uko wabivuze ubushobozi bw'umuguzi bubasha kuba bwakwigondera ibiciro biri ku isoko icyo navuze rero ni uko ubuvugizi burahari ndetse na leta irabyumva kandi leta niwe mubyeyi igomba gufata gukora uko ubushobozi ifite uburyo yafasha kugira ngo ifashe abanyarwanda muri rusange babashe kugira imibereho myiza bihaza mu biribwa muri make rero ububasha aho tugera tuzakora ubuvugizi kugira ngo ibiciro bizase kugabanyuka aho bishoboka ariko hari naho bidashoboka bitewe n'ibituruka hanze biza bihenze urumva leta ntacyo yabikoraho ku bituruka hanze ibyo twavuga wenda n'ibyo twihingira imbere mu gihugu aho ho twakora ubuvugizi kugira ngo ibiciro bisubirwemo murakoze
Urakoze ngira ngo Marius Niyibizi yumvise igisubizo cy'ikibazo yarabashije reka twihuta noneho tujye kuri Kwizera Lucky Ahmad ikaza mu kiganiro muri Isanga.
Murabo Geoffrey Mutagoma.
Ramba ramba muvandi.
Ntuza na Damie.
Arakumva.
Yewe uko mbona ikibazo kizamuka ry'ibiciro izamuka ry'ibiciro ngende ndihera kuba urabona mu Rwanda cyane cyane mu Rwanda dusigaye twibanda guhinga ku ibihingwa ngandurabukungu cyane ugasanga duhinga ikawa icyayi ndetse ugasanga hari ubutaka bwinshi bweraga muri iki gihe bukaba buhinzeho icyayi ndetse n'ikawa kandi ikawa ikabizera mu myaka nk'itatu iri imbere ugasanga ahantu bahingaga nk'imbuto nk'imboga cyangwa se amashu ntabwo bakiyahinga bahinze iki bahinze icyayi ugasanga rero umusaruro w'imboga cyangwa se ibiribwa rusange byarabuze urebye ndi mu majyaruguru y'u Rwanda mu karere ka Rulindo mu murenge wa Buyoga urebye hari igishanga cyabaga ahantu bita mu Muyanza bahingaga mo amashu intoryi imboga ndetse n'ibindi bari bamaze iminsi barahinze urusenda ugasanga rero habuze production y'izo mbuto bikaba bituma na ya migi izabura za mbuto kuko n'ubundi za mbuto zaturukaga mu bice by'ibyaro zijya hehe mu migi none mu migi rero mu byaro naho zabuze kubera ko twibanze ku guhinga bya bihingwa ngengabukungu usanga ari nabyo bitera ikibazo cy'izamuka ry'ibiciro bagakwiye kwita ku guhinga ibihingwa ngengabukungu bagahinga n'ibyo bihingwa ngengarugo cyangwa se ibyo bihingwa biribwa kuko iyo twibanze mu guhinga ibihingwa ngengabukungu tukirengagiza bya bindi dushobora gukoresha mu kurya usanga twagize ikibazo cyo kubura production y'ibiribwa imbere mu gihugu naho icyo kintu bakomeje kwitaho cy'imisoro usanga imisoro atari yo kibazo cyane bisa nk'aho production yo mu gihugu yagabanutse bitewe n'uko ubutaka bwinshi bweraga bumwe na bumwe bwagiye buhingwaho amashyamba ubundi bugahingwaho ibyo bihingwa ngengabukungu bigatuma rero ya production y'umusaruro w'imbere mu gihugu w'ibiribwa ukomeza kuba ingene naho ngaho njye ikibazo nkibona reka umutumirwa aze kunyishyiraho twumve
ye noneho rero rake ubugumye aho ngaho ku murongo reka dusabe na niyongera yihangane mu kanya turamuhi ijambo ariko tubanze twumve icyo bwana Ndizeye Damien avuga kuri icyo kibazo bwana Ndizeye koko muri ubwo bushakashatsi mwasanze ingandura rugo igenda itsikamirwa cyane na ngengabukungu
nibyo nkuko nabivuze ubushize iyo urebye ibikingwa ngengabukungu byariyongeye cyane kandi byafashe umwanya munini urebye na programu zihari ni za leta nizo bashyizemo imbaraga nko gufata akarere bakakagenera igihingwa kimwe akandi karere igihingwa kimwe n'icyo gihe rero bituma bya bihingwa ngandurarugo bitabasha kubona umwanya kugira ngo bibone umwanya uhagije kuko nibyo nyine bihingwa abanyarwanda biyumvagamo bakabihinga ku bwinshi bigatuma bava mu mirire mibi bigatuma babona ibyo kurya bihagije ariko n'iyo gahunda nayo si mbi kuko ubundi gahunda iyo porogaramu uburyo yari yubatse n'uburyo yubatse kugenda isaha ni porogaramu nziza kuko yateganyaga ko uhinze ibyo bihingwa ngengabukungu ahingira isoko byatumaga ahinga byinshi bagahingira hamwe ari benshi ndetse bagasagurira isoko bagahinga amafaranga avuyemo akaba ashobora gutunga urugo ndetse bya bindi bari bakeneye ibindi bakabigura ku isoko ariko icyagaragaye ni uko abanyarwanda benshi byabateje inzara kubera ko hari ufite akarima gato akagahuza n'undi ukavamo umurima munini bagahinga igihingwa kimwe wasangaga icyo gihingwa kimwe gishobora kwera kabiri mu mwaka cyangwa rimwe mu mwaka urumva keze rimwe mu mwaka rero rwa rugo ruhura n'inzara ikomeye kuko nta kindi gihingwa aba yashyizemo ubundi hari igihe bahingaga ibigori bagashyiramo ibishyimbo bagashyiramo ibijumba ugasanga mu murima umwe harimo ibihingwa byinshi byahingiwe rimwe noneho mu gihe agitegereje ko cya kigori cyera akaba yarasaruye ibishyimbo nyuma akazasarura n'ibyo bijumba ariko ubu yahinze ikigori ni ikigori gusa ariyo mpamvu rero iki gitekerezo cya Raki ari igitekerezo cyiza na leta yagombye gutekereza uburyo igihingwa ngengabukungu gishobora guhingwa ariko na biriya bihingwa ngandurarugo bikunganirana ku buryo byose biboneka hamwe ndetse bakabihinga nk'uko bisanzwe mu murima umwe noneho abaturage bakajya ba mu mezi abiri akaba yejeje ibyo kurya mu mezi atatu bya bijumba bikaba byeze mu mezi ane cya kigori kikaba cyeze ariko urugo rufite ibyo kurya bihagije icyo rero ni igitekerezo cyiza mu by'ukuri nk'uko yabivuze hakenewe nyine ko leta ibirebaho ikareba ko abo baturage bakomeza guhinga ibihingwa bitandukanye mu murima umwe aho guhinga kimwe itegereje amezi menshi kandi bitazahungabana
urakoze nawe ndizera ko bwana Kwizera Lucky Ahmad yumvise icyo gisubizo umuhaye n'icyo utekereza ku gitekerezo yari yatanze reka noneho twambuke tujye kwa Bruce Pascal Niyongira ikaza mu kiganiro muri
saa urakoze cyane ndabumvira hano i Kigali njye igitekerezo cyanjye wese kibenda no ku bindi abandi babuze ariko hari ibintu ugenda ureba nanone ugasanga ntabwo bikwiye kuba byabaho nawe urabona bavuga ko u Rwanda ari urw'imisozi igihumbi u Rwanda rufite imisozi myinshi kandi imisozi myinshi uba usanga koko leta ivuga ati duhingeho icyayi nicyo gifata ubwo butaka bw'iyo misozi ndetse wareba ku rundi ruhande ugasanga se u Rwanda nibavuga ati icyo cyayi kijye muri iyo misozi kandi u Rwanda ari urw'imisozi igihumbi ba baturage bahingagaho bizagenda bite imisozi zifata bite ku bundi hasabwaho na gahunda yo gushyiraho amaterasi avuga ati mushyire amaterasi afate ubwo butaka muhinge ibishyimbo muhinge imyumbati muhinge ibigori muhinga ibindi bisanzwe ugasanga kiramo icyayi ko cyayi kirya umuntu ikinywa umuntu wariye ntabwo icyayi wakimutariye kandi icyayi ntabwo cyagutunga umunsi wose urusenda narwo urwo rusenda wavuze urwo rusenda narwo usanga urusenda rurya umuntu ufite icyari kurushyiraho ntabwo urusenda rurya rwonyine rero nkajya ku rundi ruhande nkareba nkasanga koko ibiribwa mu Rwanda byarahenze cyane ku rwego rwo hejuru rutari rwarigeze runabaho mu myaka u Rwanda rwabayeho iyo urebye usanga ku rundi ruhande twaritwazaga intambara ya Ukraine twitwaza covid ariko ibirebye covid yacishije makeya avuga ati wese nibi covid nirangira bizagabanuka ariko ahubwo kugabanuka usanga ahubwo byariyongere kurusha no muri covid urebye rero nasabaga leta yacu ko yagira icyo ikora rwose abaturage barashonje umuturage arajya guhaha ibirayi ugasanga avuga ati birageze ku ifaranga ya 650 umutaje ko bete ndagabanya cy'abana banje baryega nyine bas barye duke ariko nta kundi nabigeza kuko nanjye nta mafaranga afite none wareba ku rundi ruhande ugasanga mu bakoresha abakozi nta kintu wongera umukozi kugira ngo nawo arebe ko yahangana na bya biciro byo ku isoko ugasanga amafaranga ni makeya umuntu akora amafaranga makeya cyane atagira ikintu amufashe na gitoya ku biciro biri ku isoko ugasanga ibyo byose biragoranye ku muturage w'u Rwanda twasaga leta natwe igire ifasha kuko isanga ifasha abaturage turabiza ahantu hose ibihari nayo rero nigira icyo ikora rwose turatakambye murakoze
urakoze Bruce Pascal niyo ngira reka tunyarukira none twihuta twakire dushimye imana Richard ikaze mu kiganiro muri sanga
ama murakoze kuma ijambo Hello
yego uratubwira uherereye hanyuma ukomeze ubaze cyangwa utange igitekerezo cyawe
je mpasanzwe nerereye mu gihugu cya Kenya Nairobi ariko nkaba nsanzwe mvuka mu gihugu cy'Ubuhindi hano kibazo nagira nkanjye cyangwa ari icyo gitekerezo nakirabisha buriya ku gihugu cy'u Burundi nsanzwe mvukamo rero abwira abenegihugu kenshi mu gihugu dutuyemo byaba bandi badashoboye baboro nk'inga gikwiye kuya bitakamene kuri leta gusamara kwa leta atarorera nk'ura tuba gusanga nk'umwanya gihugu yafatiye nk'izina ariko mu gihugu cyacu baza gusanga umwanya gihugu akora akazi ukazi usanga cyane akazi ariko akora amahera ya muhe no kuko yagiye guhaha uca usanga ya mahera ya muhe njye adashobora kugura nk'ikiro tufate nk'ikiro kimwe rero buriya ku munsi iyo yasabye nk'akazi ukaba utorerenza amahera yashobora kugura icyo kurya uwo munsi rero utizazi uca usanga buriya igihugu cyane kirimo ntacyo usanga rero hariho ababura amikoro yo gufunga aparabiri baza akarere nko mu gihugu ntuyemo umuperezida aherera kujya ko afatiye ku kundi ibintu byabyaduza bivanye n'icyo kidatatse bibi n'iyo ntambara bavuga iri muri FN wa perezida aje avuga ati guhera ubuya buri mukoresha n'umukozi turabasabye bongezwe icyo bita kubitini pasenti ni ukuvuga ku mukozi nimba wahora uhembwa 500 watse uhembwa 400 ni ukuvuga rero kubera ibintu biriza byarajuzwe no muri gihugu amahera bitanye n'amahera yakorera ku munsi niwe ashobora kugura nk'ikiyetizi wamusiga nawe wawusomaye nk'ejo ariko ubuya rero kubera cyafata iyo ngingo buriya uragenda ugasoma mbere ugasigaza nawe wasoma ayo wakoreye uwo munsi ugasanga uri gusuma nk'indwi yose rero niyo nama yanjye iyo nakebura leta n'ibihugu byose bya East Africa yuko bogira ku ngendo nto
ni ndende w'umuperezida wa Kenya.
Urakoze dushimye Imana Richard, nizere ko abakuru bo muri ibyo bihugu baguteza amatwi bashobora gutekereza kuri icyo gitekerezo cyawe. Mukanya turaza kugaruka kwa Damian anagendaga na ku mwanzuro, ariko reka tubanze twakire Joy ikaza mu kiganiro muri
sala.
Yego,
murakoze cyane. Nitwa Joy, ndi mu Rwanda. Nifuje gutanga igitekerezo cyanjye kuri ikibazo cy'izamuka rikabije ry'ibiciro. Halo,
turakumva ariko uri ahantu hari agasaku rero, wigiye hirya gato byaryo.
Ndi kugerageza kuhigera ahantu hatari urusaku rwinshi. Icyo navugaga kuri izamuka ry'ibiciro, Leta ikwiye gukora gufata ingamba zatuma abaturage boroherwa. Urugero, mu Rwanda bashyizeho nkunganire kuri esanse, ugasanga ntibizamuka cyane nk'ahandi, ariko bakwiye no kuyishyira ku biribwa, kuko nibyo ubona nyine bifasha abaturage. Esanse zina benshi bafite mu modoka bashyiramo, ariko nta muntu arariye. Rero numva igisubizo cyava mu intervention ya Leta ikunganira abaturage, ikavanaho imisoro y'ibiribwa mu gihe ibintu bikimeze bityo. Naho nibidakorwa ni ikibazo gikomeye cyane, tuyatangira guhura n'ibibazo by'abantu baricwa n'inzara, kuko birakabije. Nicyo numvaga navugaho.
Urakoze Bwana Joe. Irindi harya watubwiye ko witwa nde?
Ni kwa John Igena.
Urakoze Bwana ni John Igena aho ngaho mu Rwanda, ugira umunsi mwiza. Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Umutumirwa wacu ni Bwana Damien Ndizeye, umuhuzabikorwa w'umuryango ADECOR urengera uburenganzira bw'umuguzi mu Rwanda. Turaganira ku bijyanye n'ubushakashatsi uwo muryango uheruka gushyira ahagaragara, ujyanye nibura cyangwa se n'ubuke bw'ibiribwa ugereranije n'ababikenera, ndetse rizamuka ry'ibiciro by'umwihariko mu mijyi. Ariko turimo turumva ko no mu byaro bigenda bizamuka. Bwana Ndizeye, tuzi ko Leta y'u Rwanda hari igihe usanga ndetse banabitangaza bavuga bati ikiro cy'ibirayi ntikigomba kurenza ya, ikiro cy'ibishyimbo ntikigomba kurenza ya. Aho mbyibukira, sinzi niba bikibaho ibyo bintu ubungubu, ntacyo birimo gufasha abaguzi.
Murakoze Dr. Mu by'ukuri iyo gahunda yabayeho mu gihe cya COVID-19, niho Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda yashyizeho ibiciro ku biribwa ngandurarugo ndetse n'ibindi biribwa biva hanze, bagena igiciro gikwiye, kuko abacuruzi watangaga bishyiraho ibiciro uko bishakiye, ndetse bigatuma igihe cyaguma mu rugo abantu batabona ibyo kurya ku buryo buhagije. Ariko muri iki gihe rero nta bikorwa, ntabwo byongeye gukorwa, nta nubwo Minisiteri yongeye kongera gusaba ko abacuruzi bashyiraho ibiciro cyangwa ngo igene ibiciro ubwayo. Ubu ikiri gukorwa ahubwo ni uko Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda n'ikigo gishamikiyeho cyitwa RICA, ubu ngubu bari mu isuzuma mu turere twose bareba ko abacuruzi bashyiraho ibiciro, ariko ntibagena, Minisiteri ntigena ibiciro, ahubwo ireba niba bashyiraho ibiciro ku bicuruzwa, kuko ni ikigo gishinzwe ihiganwa no kurengera abaguzi. Igomba kureba ko ihiganwa rikorwa neza kugira ngo umuguzi abashe kwihitiramo, kuko ni uburenganzira bwe kwihitiramo. Iyo asanze hamwe igiciro kiri hejuru akabona ahandi igiciro kiri hasi, abasha kwihitiramo mu buryo bworoshye. Icyo nticyakozwe, n'ubu kiracyakomeza gukorwa, kandi twabikozeho ubuvugizi, kuko wasangaga ahantu hose abacuruzi bishyiraho ibiciro uko bashatse, bigatuma umuguzi ahendwa uko bitakagombye kuba. Ngarutse rero ku kibazo cya Niyongira wabajije bijyanye n'ibyayi bigenda bihingwa ahantu hanini, kandi icyayi avuga ko ari icyo kunyobwa umuntu amaze kurya. Nibyo koko, icyayi kinyobwa umuntu amaze kurya ni byiza, ariko namenye ko igihugu ntabwo cyatungwa cyangwa ingengo y'imari ntiyakwiyongera kidabashe kohereza ibintu hanze. Ni igihingwa rero ngengabukungu, icyayi, ikawa, ibyo nabyo birakenewe kugira ngo bihingwe imbere mu gihugu kandi byongere umusaruro ku ngengo y'imari y'igihugu. Nta gihugu rero cyabaho kidafite kohereza mu mahanga. Ibyo ni byiza kugira ngo tugire ibyo kohereza mu mahanga, kugira ngo ya mihanda ya bintu byose dukeneye nibyo turi gusaba kugira ngo leta ishyireho nkunganire, nta handi yayavana uretse kuri bya bintu biba bijya hanze ukabona amadevize. Ibyo rero ntabwo twavuga ngo nubwo igihugu cyacu ari igihugu cy'imisozi miremire, ntabwo ariko hose hahinze icyayi cyangwa hahinze ikawa. Hari ahagenewe guhinga icyayi, hari ahagenewe guhinga ikawa, kandi ibyo hari icyo bifasha leta yacu kugira ku bijyanye n'iterambere. Ibyo ni byiza, ntabwo twabyibagiza, ariko turebye n'ibyo jo tubihuje n'ibyo nibye na jo yavuze, asaba ko leta yashyiraho nkunganire ku biribwa. N'ubundi iyo ihaye abahinzi ikabafasha muri nkunganire bahembwe cyane cyane ku bijyanye n'amafumbire, nabyo ibyo ni byiza. Ahubwo twagombye kuvuga tuti ese ko abahinzi bahabwa nkunganire kuki batagabanya ibiciro? Ese kuki niba ibituruka hanze bihenze, kuki iby'imbere mu gihugu nabyo bizamura ibiciro kandi bitavuye hanze? Aho niho twagombye kureba, kandi niho twagombye gushingira dukora ubuvugizi dusaba ko ibyo twiyezereza imbere mu gihugu ibiciro byamanuka bigatandukana n'ibiva hanze, kuko ibiva hanze n'ubundi biba byavuye hanze. Ntabwo twabigenera igiciro, kuko igiciro kigenwa bitewe n'aho byaturutse n'urugendo byakozwe n'igihe byamaze mu nzira. Icyo rero twumva aba bavugizi, aba badufasha rwose kuzamura ijwi, ni byiza cyane kandi badufashije gutanga ibitekerezo, turabashimiye. Icyo twumvisemo ni uko twakora ubuvugizi kugira ngo ibihingwa ngandurarugo byiyongere imbere mu gihugu kandi n'ibiciro bimanuke leta ibidufashemo. Ubuvugizi burakorwa, n'ubu leta n'abafatanyabikorwa barabyumva, dore ko bazabifasha kubazadufashamo.
Dusigaranye umunota umwe gusa mu masogonda make ashoboka. Sa ni urasa ku ntego uvuga uti icyo dusaba leta ni ugukora iki no gukora iki no gukora iki?
Murakoze. Icyo twumva nk'uko nabivuze, icyo twumva twasaba leta ni uko rwose ibihingwa bihingwa imbere mu gihugu habaho kwiyongera, kwiyongera bagafasha abahinzi kugira ngo umusaruro wiyongere, kandi bagafasha abahinzi kugira ngo bahinge kijyambere, ndetse bafasha abahinzi bahinge mu buryo burambye, bigishwa guhinga mu buryo burambye kandi bongera umusaruro, kandi buhira, kubafasha kuhira. Ikintu tubona kibuze cyane, bataramenya uburyo bwo guhinga buhira, ariko mu minsi yashize leta hari abahinzi bo mu Bugesera yafashije ibaha nkunganire y'amamashini yuhira kugira ngo babashe kuhongera umusaruro, kandi leta yacu turayishimira cyane kuri icyo gikorwa yakoze. Twizera ko bizafasha kongera umusaruro muri iki gihe. Ikindi gisaba leta rero ni uko amategeko ahari, hari amategeko meza bakoze yumvikana, ariko kuyashyira mu bikorwa bikaba bitubera imbogamizi, kuko hari aho ubona bigoranye kuyashyira mu bikorwa, kandi bagombye kuyamanura hasi abagenerwabikorwa akaba ari bo bayashyira mu bikorwa bakigishwa kandi bakayumva. Atari amategeko yo kubika mu biro cyangwa ngo abikwe mu tubati, gukora amategeko yakorewe abanyarwanda agomba kwigishwa abanyarwanda.
Bwana Ndizeye Damien, reka ngushimire cyane umwanya waduhaye, reka nshimire n'abanywanyi ba Radijwi rya Amerika, nisegura cyane kuri bwana Adele Prince nashoboye guha ijambo, nshimire Peter Handler ku buhanga bw'ibyuma na Nadia Taha wamfashije muri iki kiganiro, kuri mikro mwari kumwe na Jeffrey Mutagoma, naho mukanya mu makuru yo mu Kinyarwanda n'Ikirundi.